When I'm a champion, who ya be my champion?
Hey, your trunk.
I know. What? Twende, twende, twende. What? Twende, abo twende. Shuka, shuka.
Kisigino,
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 kisigino.
Usa kisigino. Twende shuka, shuka, shuka. Me, bega, ay, me, bega, ay, me. Twende moya, mili, tatu.
Me, bega, me, bega, me. Twende moya, mili, tatu.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa.
Kidondoka misimu
ningi ningi nia
chini
ningi ningi nia chini
ningi ningi nia kama ukidondoka misimu
mai maiko mai maiko mai maiko
we
mai maiko mai maiko
ya
mai maiko we
ya una shepu matata tikisa tuone yo. Weze matata,
chezesha tuone yo.
Na shepu matata,
tikisa tuone yo.
Zigo zigo matata,
chezesha tuone yo.
Chup, 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 chup,
chup, chup, chup, kujitu sinune, sio mimi
nipome.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa,
nimekunywa.
Nikidondoka niokote, sio mimi nipome.
Left, I yellow. Right, I yellow. Back, yellow, yellow. Salama,
yellow. Left, yellow. Right, yellow. Back, yellow. Salama,
yellow.
Slicer.